comedy.
Maisha safari, ndogo ninasonga, nitafika tu. Maisha safari, ndogo ninasonga, nitafika tu. Hata kama nikichelewa, najua sijakosea njia. Hata kama maisha ni magumu, najua Mungu yupo upande wangu, maana yeye penda mimi nifanikiwe,
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 nifanikiwe.
Najua wapo wasiotaka mimi nibarikiwe,
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 nibarikiwe.
Wengine ninakula nao, ninacheka nao, hawapendi mafanikio juu yangu mimi. Wengine ni ndugu, rafiki wa dhati, wanazuia baraka zangu juu Mungu amekwisha panga, hawawezi pangua. Hata kama nikichelewa, najua sijakosea njia. Hata kama maisha ni magumu, najua Mungu yupo upande wangu, maana yeye
uniwezesha.
Yeah.